DJShowstead.com. Hey.
Dopest, freshest name in the game. Hey. I know you gon'
dig this.
Jerry Fingers.
Calandania Music Promotion. We back. DJ Booker. DJ Booker. Take over.
Legandane kosanjo kuba vyashi bandi. Bantu kwa bula vena nalilonga njiripo. Legandane koziko kuba vyashi bandi. Bantu kwa bula vena nalilonga njiripo. Mwabombeni.
Unconditional love of ye, real African queen, not the hype of ye. You're the reason that I'm here today. Definition of a strong woman any day. Look, I'm a pep way and we actually a lansunga. No nonsense, but you mutima wankunda. I just wanna see you happy. My own papa na nenga kupape. Nimi shongwela kwa mafulawa. And it's not even Mother's Day. Cause you deserve it every hour. That's all that I'm trying to say.
Sancho kuba vya shibandi. Bantu kwa bula vena nalilonga njiripo. Legandane koziko kuba vya shibandi. Bantu kwa bula vena nalilonga njiripo. Mwabombeni.
I am where I am because of you. No le fin to fish you, baby, ndase. Na difundwa, I know what to do. Oh, because I had an example. When I'd be a man, you are my mentor. All the sacrifices, all the paid up prices for the family. Elopa mwamba na humble. Nimi shongwe na kona present. And it's not even Father's Day. Cause in my life, you were always a present. Ni kongole that I'm trying to pay.
Sancho kuba vya shibandi. Bantu kwa bula vena nalilonga njiripo. Legandane koziko kuba vya shibandi. Bantu kwa bula vena nalilonga njiripo. Mwabombeni.
Tashani hapo hivi viashi vya mano ati mwachi tashani hapo hivi viashi vikontolola ati mwachi tashani hapo mama yona batata ati mwachi tashani hapo weba viashi vibandi ya kwa kavena ufi nisa wachi vidi nikeni mimbile pochimo
nekandande kosancho kuba viashi vibandi. Bantu kwa bula vena nalilonga njiripo. Legandane koziko kuba vya shibandi. Bantu kwa bula vena nalilonga njiripo. Mwabombeni.
Derek Winifred is on. Nerozi Frau, Versailles.